Yeah, yeah,
TZ to London.
Gang, gang.
Yeah, yeah. Blues World.
You already know.
Slim Sosa.
Yeah. Namuita bro kumithlichi. Narusha mifupa kwa fisi. Mtahane kukaliki. Kumejaa wanafiki. Kumejaa wenye ziki. Wana ziki. Abali zetu zinaliki. Wanatumihana paka linki. Nipo hapa ya nishokari. Naishi na demo wa Kizanzibari. Hatuna bari, tumetoka mbali. Tumekuja na boto, tupanda gari. Mambo goodie goodie, maisha bongo movie. Kati sina kitu, wananita mudi. Mambo yamejipa, wananita sauce. Ofisi ndogo naonekana boss. Kila kitu ni muda. Ukikutupa unayumba. Wanangu tutafute vumba. Tubengi na mademu kama huda. Paka 254 naitwa Buda. Pesa ngumu hila kila kitu guda. Weka makange na chipsi vuluga. Nipo mbeza machizi buluda. Wanataka show.
Oh yeah yeah.
Mina wapa show kali.
Show kali.
Yeah. Wanataka show.
Oh yeah yeah.
Mina wapa show kali.
Show kali.
Wanataka show.
Yeah yeah.
Mina wapa show kali. Yeah. Wanataka show. Me no wapa show
kali. I put five in. I get 10 out. Had to double up. Cause they doubled out. This ain't for the clout. Even with us, so you ain't gon' run you down. My money tallest. Don't take disrespect, watch how you talking. This is bossish, no time for stalling. Put my all in, look what you started. You not from these ends. Step back from me then. Grinding stack, that's minus 10. I did what I had to do. I got hustle in my DNA. I don't need to show you,
I don't need to show you.
Look at the path I chose.
Yeah.
I had to run with the winners. I pray for the sinners. My mind on a mission. I stick to the mission. I do what I can. Pre in a plank. Can never change. Understand?
Can never change.
Yeah. Can never change. Understand?
Wanataka show.
Oh yeah yeah.
Me na wapa show kali.
Show kali.
Yeah. Wanataka show.
Oh yeah.
Me na wapa show kali.
Show kali.
Wanataka show.
Yeah yeah.
Me na wapa show kali. Yeah. Wanataka show. Yeah. Me na wapa show kali.
The mix by Alanine.